odogwu ụmụụlọ ọgaranya igirigi nne m nọ ya mere ya. Osinachi ọ ga adị mma afọ ụlọ ọmụma na akwa ebele m ga na-akwali Chukwu mama mụlụ ya nalị mụọ ijebe 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 ije dị mma na nwa gị bịala ụwa bụgodo na nwa bịala ụwa ebute gị ike lebele nwa n'ọgụlụ akwụkwọ na goro praịmarị wee gụsịa ruo sekọndịrị wee sobe nni tobe mama anya wee lebe nni a na-ele nni mama bụ utu a na-ele nni a na-eme mbuyeli ebele nwa sobe mami wee lebe nni ibugo kenu si adị emesịrị mama anya na iwe nwụli mgbe mama anya na iji nwụọ alili ebele nwa na-akwali Chukwu olise kedu ka anyị ga-eme ọ bụrụ nwa ogbenye egbu n'ihe egbu echi dị ime onye m ibe echi ga-abụọ ebele nwa wee jebe bọyị ebe a na-ele tize ọ gbalịbọ ya bụ ọtụtụ arọ wee bido nke ya wee mepe shọpụ a na-akpọ enjoyment continue electrical shop ebe abụ gọnazọ nwe ebe abụ gọnazọ nwe akala onye ji bi ụwa na omela mbicha akala nwa ji bi ụwa na omela mbicha ebe nụmana kama oge ka oge egbulile ibe Chukwu deli na odegonya ibe Chukwu deli na odegonya ebe nụmana na ọdacha ke ofu nwa ego na-efefe
odogwu echi ego na-efefe odogwu echi n'ọnwa oyibo adoresi ndị ọkpala odogwu echi n'ọnwa ike ọdọrọ
ego dị na-efe
ịkwatukwu kwere nyoma abụọ
ịna-efefe
ego na-efefe odogwu echi n'ọnwa oyibo adoresi ndị ọkpala odogwu echi n'ọnwa ike ọdọrọ
o wee lụsie n'oge ụbọchị ndị mmụọ ozi wee kpọnya chi na-emeli m ụlọ abaghị ijebe obodo oyibo ebele nwa wee bụrụ abanya wee jebe obodo tọki bili n'Istanbul ebe n'ike ọ na-azọ onwe ya abụbụ ụwa wee karịa anya lụ abụbụ ụwa wee karịa anya lụ ije nwoke dị ogbuo jeri Cyprus elu ebe abụ wee bido akwụkwọ ya mere diploma na business management and administration na Cyprus ebe ọ na-azọ onwe ya ije nwoke dị n'ukwu mana ebe onye nọ na datatụ ụlọ ọnwa ebu na ji eji chụọ aja ebe enumanị n'oge bụ na ọnwa egbu na nwa bịala ụwa ka obili ebe enumanị n'oge bụ odogwu ebele nwa wee gụsị akwụkwọ wee ya nata Naịjirịa maka na ibe ọbụlụ n'ụzọ na tọkerike ije nwoke na ọdị ogbuo gbuo ji ha nata Naịjirịa ọtụtụ ndị mmadụ wee mụrụ amụ ọtụtụ ndị mmadụ wee sụrụ imi onye mụ echi onye mụ ibe echi ga-abụlili agbalili ebele nwa na-akwa tupu Olise gbatalụ ịmọsọ enyemaka abamụbụ chi na-emeli meli mebele si n'abamụ gọzie mụọ maka na abụ onye na-edunye
Adoration, do a pala, udogwe chigo di kodoro.
Company kulu company, yakani di malodogu. Nyabusi yo, enjoyment continues and sons limited. Nyabuku CEO, Harrison Hotel and Suits na port. Nyabu CEO, Harrison Rosary Apartments Limited. Harrison Real Estate na South. Harrison Real Estate na Nigeria. Harrison Oil and Gas. Harrison Logistics na South Line. Company Melinkale. Ego ye melinkale. Ebele mwe bage lise lise. Ebele mwe bage go kamili. Nini le zoro la odogu. Ani tulu nyomwe. Obato zuwa ranine. Oji mote mogo na nyekene. Nyasi mokene le nye wania. Uvu wene nyovolo na nyao. Chico Zili Oga de Mao Yake Sand Yezi Wanda Nega Dio Noga Dele Yemba Yasi Muke Nene Kuma Miao Grandmother Nyao Lolo Beatrice Mwekeo Mama Noya Dele Yemba Abomo Lobu Muni Meke Mama Libive Hey, Daddy, go. Oh, Fuma.
What you want, Mali, no, ma, Fuma. Oh, Fuma, Ji, ma, lo, go, na, Mali. Hey, go, ne, fe, fe, go, do, we, chi, go, mo, yu, go, adoresi, do, a, pala. Go, do, we, chi, go, ni, ko, do, lo.
Go, do, we, chi, go, ni, ko, do, lo.
What you want, Mali, no, ma, Fuma.
Hey, go, ni, ne, fe.
Oh, Fuma, Ji, ma, lo, go, na, Mali. Hey, go, ne, fe, fe, go, do, we, chi, go, mo, yu, go, adoresi, do, a, pala. Go, do, we, chi, go, ni, ko, do, lo.
Oye moye moye no namba Yaka bole eze boye Eze boye de manu wa Enola Haji vambasado Chuku moye menu Eji mudon de nukuku Eze boye muna Eze mudon de nukuku Ozombu Ike na togo bandi loyale Ike na togo bandi loyale Nzeku Mabali mgada bolu chinyewe Enu kukunu mundi dike Mabali mgada bolu chinyewe Iba wongada bolu chinyewe Yebele chuku ni vitani Ikwe ni vitani CEO Prince Jules Construction Company Nigeria Limited CEO Prince Jules Oil and Gas Nigeria Limited Nyabuku CEO The Bedford Lodge Na South Africa Wanyego mwabalenga dodogu Mabalenga dabolu chinevi Otutu kulabu kono nimia Makanone mivedema Nasimu kenelinya Chief Austin Palo Kafo Odeni bonenu buku Odeni bonenu buku Nenu buku numuri kisedya Odeni bonenu Nyabu CEO Obalo Group International Limited Odeni bonenu bonenu
Udeni malono do higirigi
Kenele muchi muche nao Onye mechio
Udeni malono
CEO Yuma chio ayelanda Odogwu nozi temo na bende o Na bia se kisi eje o Di bo shani nunye go Onyoma no ya dele yema Ogalanya Onye nye chukwu mwabunike Yabu si o sharp will house onyoma Luxury autos onye go Odogwu nwane do na
ganima
Ezo mbaka na ya tepuna Wale mungo suche na we Ezo mbaka na ya nili ima Yoksha grow Ogu mwaka gomu Ogu mwaka madidi No mota, no muhu, nango bala Imo se kukise Nyabu CEO Kairenia suit, Rosary apartment Kairenia travel and cars Unyego, doya dele yemba Uvumwa kamadili, ogalanya Chibchibu nobi, akulu no Ikedulu ni mwoste Omba tozu
Yanga niwe, ibone kwende kande
Uvumwe dikedulu nyoma CEO, omeko alesyon proba
Ibone kwende kande
International CEO Obedo ni estate Onye nekwe go ni vike CEO Obedo oil and gas Ogala nye gidibam gidibam Akulu nondi bonine Gidiligi Ichi esa chas Okolo Yenyi disa kondo na nima Yenyi, yenyi, yenyi di sekondo na nimo Ibo nyenye abasa enyi
Ibo na kwande kande
Woke mwadi di koka mose Nabu CEO Jure export Nigeria limited Master sport Nigeria limited Ichi endi wabalabani Na nimo kisi jo
Ibo na kwande kande
Akanele mwokwe jeme sports Icho lilu fude bana babon Icho bodogu Icho bogala nyangada Jurex Tot na njide limite Unyoma no ya dele yemba Anyabole bababa Chief Antonio Kongwa Udeni bonanamu Odeni bo bon wakama Odeni bo Executive Director Nanami Group Na South Africa Odeni bo ndi bo nanami Onyeko Na yandelo nuno Shidupe Mbanuda Oye mo abativade Abativade na mo kofo Wanyi kedi manoso Anye lingu bana ruza mbebe nyoma Pande no ya dele yema Chekwebe ondogo Ndi Manuel Akukwasele kwasele 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 Akukwasele kwasele kwasele Nankano Nkano na teze Enugu state onyego Ogalanya Yabu CEO Aqua Electronics And Real Estate Onye nekweko Pande mo no ya delo nomba Ndoma no ya delo nomba Miano fungwa
Kwa lenduma
kwa Kweko nefafa
Kwa fungwa jimba lopo
namale Alusye kwa jiko nime
Kwa chito mwuru
Kwa fungwa ba
Don't worry.